small.
Vile unifanya, vile unifanya, vile unifanya, yofanya nachizika sana. Vile unifanya, vile unifanya, vile unifanya, yofanya nachizika sana.
So single kama B.O.B. alidhani na mprank ati T.O.D. Full lights kwenye scene tukipachi ki, na kama ni kubiecha tujali G.
Suti na tie na zoma gwanda ni Nike, mzani na mic ninakwela na wine. Uko pretty walai, tuende kwa ndai, nina cash kwa ride, uninyanya ni nice.
Rewind it selector, hampio doba ikiweza, na ma drinks juu ya meza, leo si makwela wameweza.
Sipendi watiaji ni walezi, napenda gaji yangu mfuko heavy. Kadela ni kusaka paper chasing, ni day fast kwenye cribs na my pals to chill na my girls. What you mean huna plans, ati huna plans? Simpendi juni keki, nampenda juni mtromo. Gidhi ma weekendi, jeshi minisketi siwapendi. Juki sliki atakuteki, kiperembo usitete sana. No kipost ni kose kwa najua we ni fala. We ni fala.
Vile unifanya, vile unifanya, vile unifanya, nachizika sana. Vile unifanya, vile unifanya, vile unifanya, nachizika sana.